sihambile laphana after sesizithuthu kulento nje siyenzakele safika sathola ukuthi basesibhedlela se-St. Luke's. Masifika khona basibuza ukuthi singobani, ngabachazela ukuthi ngubani mina. Kusuka lapho-ke ngabuza ukuthi ngabe kukhona ukuthembisayo yini ku-right. Hhayi, unesi wakhona athi hhayi, wathula wase asambeni sahamba. Ngathi ngicela ukubabona, wathi hlalani lapha. Sahlala, wathi udoctor uyeza uzokhuluma lani. Basebesibizela e-ofisini lade, basebethi ngenani ngapha, basilethela izitulo eziwu-3. Basebethi hayi, hlalani lapha sikhulumeni lani. Basiqala basitshela kakhulu ngobrema ukuthi ulimele, unqamukela lapha unyawo lulodwa. Then basamthunga, kodwa uyakhuluma. Wathi so azitshela ukuthi maybe abafowethu ba-right bonke ngendlela beqale ngobrema, kusho ukuthi nguye olimele kakhulu. Kuthe seqedile wasesitike, hhayi uyaxolisa kwi-LVC, akakwazanga ukuphila. Ngamanye amazwi ukuthi LVC usesishiyile maele. Hhayi, yikho lokhu abantshele khona. Ngase ngicela ukubona laba abanye, athokuthi balimele kakhulu oButsununu nabo John Master balimele impela. But uButsununu no-John Master nalowo mfana omude lo omunye ojayivayo noBrema sebebaletha empilo. So ngicabanga ukuthi okuningi lokuningi njengoba beabantu nayo benemdeni, I think umdeni izobe isinazisa ukuthi kuhamba kanjani. Yikho lokho esikutholileyo, nokuthi basithathe besibonisa uma eli ndawo eselide eselele khona. Basinika-ke izinto zakhe de ezithwele, ifoni esiyithethe ngakama-eli nekaBrema nekaJohn Master i-out 3. Lana amanye I think wakuthiwa debe kwesinye isibhedlela ekuqaleni, shuthi amafoni abo siwathola. So lapho esinakho amafoni out 3 nesipantshi nelayisensi yakhe. So hhayi, kunzima bantu bakithi, kudingeka imithandazo kulaba abaseleyo, ngoba uMaviri lo cha i-drum naye udlulile emhlabeni. So nathi sinje kwaleni uNkulunkulu, ngoba ngabe sikhuluma maybe manje sokungokunye, kodwa-ke asikhulume ngalokho esibhekane nakho manje. Khona lokho likuzwile ukuthi nami impela imoto ibe nenkinga, kube yiqiniso. Kodwa-ke asiqineni ngemithandazo, sincedise abafowethu laba belulame. Kodwa-ke hhayi, uma eli enu ulimele noma nje sethule, kodwa hhayi, ulimele, ulimele abantu bakithi. Yikho kona lokho kuphele ngakusho okuningi nokuningi. I think umndeni izobe sinazisa lokho okukhona. Ngizokuhambisa emndenini wakubo kusasa, ngizovuka ngekhona kwamagabela.